Ebita sobokeli abantu bisobokeli kwe mukamba Zenguita muranyu wange abasinga bonna
Yacha, oyo wamanyi, netukuita mu babiri obasi.